kukaribisha kwako. Hata kukukanya anashindwa, anakuwacha ufanye unachotaka mama. Sasa ile bidi ni kueleze, nakwambia kama mimi ni kaka yako. Ingawa natambua unanidharau, lakini mimi ndio nimeona dunia mwanzo.
Naona unapotea.
Tukitita mimba, hebu tizama unavyofanya kaka. Mbona nakuona unapotea, mama naye mapenzi kazidisha kwako. Hata kukukanya anashindwa, anakuwacha ufanye unavyotaka mama. Nakwambia kama mimi ni kaka yako, ingawa natambua unanidharau, lakini mimi ndio nimeona dunia mwanzo.
That was from Tanzania, featuring singer Marijan Rajab with Dar International, right here on Music Time in Africa.
VOA, the voice of America.
From north to south and from east to west Africa, more people are keeping their radios tuned to the Voice of America because they know that listening to VOA's Africa service every day is the best way to know what's going on in the world. VOA's Africa service brings you the latest